muraho bantu b'Imana imbere yo kugira gahunda turangije hano itangire mbanze mpikaze urumaga na Bahari muri ya gahunda yacu twise impamvu y'urugo uyu munsi nshatse nabakora umunsi udasanzwe mu by'ukuri nange nkuru uyu munsi nteye amatsiko inkuru yanyu yatangiye ite
nitugaruka ku nkuru y'urukundo rwacu n'ukuntu twahuye ari ntawe ubikeka nawe uratungurwa nkatwe icyo gihe nyine you're gonna wonder if that's true.
Muri uwo mucanga wo ku nyanja asa nk'ari n'ikintu natwe ubwacu tutazi. Twajyaga tujyayo dukikutsa imirimo tukicara hamwe twirekuye ari nta shiti yindi ariko turwanira ukwezi n'utunyenyeri mu nkuru zacu z'inkundo za kera n'ukuntu twahuye ibikikoro ubwabyo maze twaruha tukihoberanira tugaseka ibyo nyine nuko isi yose igatuza ikadutega amatwi.
Bwari ubuzima buryohereye cyane dore kureba icyo gihe ntari nanazi ibyo ndimo wasangaga nishimiye amasezerano yamaga hagira ikinkomera amarangamutima ubwo nkaturika nkarira yaba ari hafi akamfasha tukarirana maze tukahora twese twaca tukarumira mpaka amasaha yo gukina arangiye tukajya gukaraba it's true rwari urukundo rw'ukuri rudafite icyo rwubakiyeho gusa twari abana n'indwara rwo kurana
you mean high school
yeah it is
Jena rungu tipi uhagaze horero ntukine wasangaga n'abakobwa benshi banyangira icyo nyine gusaka umukobwa wari waramaramaje cette femme près de fossette yari nka kakiziritse ku muhoro karahiye kuca yaje kumbuza amahoro rero biraho muha karibu bitanandimo gusa ntirwaramba kuko atihanganye ubona ari we so niwe mukobwa wa mbere nabwiye ko mukunda
lies
ntudahinye ukuri uwanjye kandi ntudahinye ukandi uwawe
rukundo sindiho guhinduka ubu nkuze kandi uwo muresi nzakugayisha simbona ikinsumbira kwitwa wawe byuzuye nkiriho nzatuma unyizera aho turi kumwe mbaho amaso yawe ahugiye aho undi utari nimenye ntakoreye ku jisho kuko umutima wanjye wujuje ibyishimo nzaharanira icyubahiro cyawe bindimo wowe ndimo kuraho ntigera harya ubundi ndahinyuka nshaka icyo wanyuze ko wanyeretse umutima w'urukundo ukamwitaho mu bandi nanjye nsa nk'uwibuze n'icyubahiro ngendana akaba ari wowe nkikesha ndinde wo kwikura nk'ubususuruke rukundo nudahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe
rukundo nganira isi yose igatuza ikantega amatwi nubwo hari ubwo nirora mu kirori nkibona nk'ukuza ubuzima bukanyereka ko igihe cyanjye gicyuye nk'aho ntacyo ngifite cyo kwishimira urukundo rwawe runsubizamo akanyabugabo natera icumu nkongera kwiyumvamo ubugingo nka kera ku nkuru z'umucanga turwanira ukwezi n'utunyenyeri mu nkuru nyinshi zo kumbeshya wandushijwe nkakureka nkatsindira yawe rukundo ubwo wemeye kunambaho na burya ndi nyakabwa mu minsi bikomeye tugafatana iryo yoryo umutangara ntutume nicwa n'irunga icyo wamariye ngwino bikwambike ikamba kami kanjye niba warabashije kwikuraho ntari udutera ushuma tw'abasore b'ubu tukagusiga amahoro ngwini wawe uzitwa umutima wa buri ngoma kuko iryo wanyu ibihe turi twenyine abandi bahuze rukundo ryatumye nkwizera rukundo ntudahinyuka uri uwanjye kandi ntudahinyuka ndi uwawe
humure rukundo nkukunda nk'ubu buryo kuko burya nta bundi buryo nzima gukunda uru rukundo rwavukiye mu bushuti magara bwacya rugakurira mu kwikuba kwabwo ubumure ruzarambira mu kwizerana kwacu kuko ubuzima bwanjye wabwujuje ibyishimo kuko umutima wanjye igituza cyawe kirampagije n'igihe numva nta ngingo nshya mfite yo kuvuga wowe mba numva twakomeza kuvugana icyo nyine birangora guhumeka kenshi iyo mpamagaye mu izina yes boo none rero ubwo duhanye igihango tukaba tunabirahiriye imbere y'inshuti n'imiryango nta yindi ntinyinda uwawe wese ngwino mu cyawe twongere amabanga ngwino se kandi twagure imiganda irige turimene ejo tube batatu bane twese tureba turi abawe wowe soko idakamaye ibyishimo byanjye hani burya umaze gusinya kwandika nta kindi abasigaje mu ijwi ngo uwo umutima wanjye nanajyanjye komeza unyizere unkunde nkukunde icyaba ari cyo kiruturusha abandi l'amour véritable m'évine pas
dukokora twabakogoto cyo ntumbwino si umwiza ntarabona handi rukundo twaruhanye ndandinda byinshi twanyuranye mutsinda simbi ryangenewe ejo ndimba akabyino kangihe ngaho simba ariko ngwino ngwino se mwiza nakoyeze imasakaho nataramiye irembo ryabaye isibaniro nk'abamakuye mwiza butake nakebutse kandi se ngwino ngwino nakumbuye mu mahanga iwacu bambaza igituma ntakirya ntisi nanywa amatataraza kandi ngwino nyenyeri isumba izuba kwaka dore n'amajoro yanjye ubu yahindiye amanywa
yes bro
maze kandi ningutengwa ntubu n'ibyiza ntugatinye urukundo ugize umbwira igikwiye kuko kuva umunsi wambwiye kunkunda ntigeze mara n'umunsi n'umwe ntakunda kandi nugira irungu nagiye guhiga ugiye ubuka inzibutso z'ahayise hacu tubwirana byose ntacyo dukinze mu bintu mu byiza duterana inkunga aho urukundo rw'igisoryo rutahura iteka ntazabura urwibutso rw'ibihe byiza twagiranye kami kanjye ntudahinyuka kunkunda kubikora ngo ejo wumve ko wansingiye nta gisibyo wanyigaruriye kuko ubizi ko iyo nakunze aho kera wansize uhansanga nanjye nzamenya urwo rukundo urukundo ntuzigera wifuza mpari nudahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe rudahinyuka nawe then mine
nanjye nudahinyuka kunkunda kubikora ngo ejo wumve ko wansindiye nta gisibyo wanyigaruriye kuko ubizi ko iyo umukobwa yakunze aho kera wamusize uhamusanga nanjye nzamenya urwo rukundo kuno ntuzigere wifuza mpari nudahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe rudahinyuka now and then mine
now and then mine